tangata hafangaki ai tori mo hafangaki itapu. Na natui ki hafangaki imeana te ki tena hoko koe ngo karistiane. Oku to tonu ki he karistiane koto ope, kene tukuange a mea koto ope, oku asetane. Kai o maa hafahinga mea pe, oku ae lau maari e uri. Oku mafi mafi ia ange a e ki ia setane, he ngahi lau maari e uri. He ngahi ai tori, pe he ngahi tapu whakalou a kau. Koke tau tolu, a kau tui, oku ikai au pito, a tau momo iri fia atu ke setane. Koe o tua toko tahape, oku fe unga ke whaikia e tau kore toko ni, pe a kene malu ki tau tolu.